Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na ni donda sugu, halitibiki ukisha sama. Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bezi wa bezi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe hapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kisipata nitunge, 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 nitunge. Nitungi, 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 nitungi.